e tuku ana mātou ētahi whiringa ki te marea. Mō ngā wā, e tika ana kia kohi kai. Ana ko ēnei whiringa, e rua ngā whiringa, mai te tuatahi o Maihe ki te tori tikau o Aperira, ana he toru maramatera, me ki e hāngai ana ki te wā o te ngahuru, ko te whiringa tuarua, kai te tahi o Mei ki te tori tikau matahi o Hurai. Anō nei he toru maramatero o tērā, ana i hāngai ana ki te wā o te hōtoke.